Hello.
How are you?
Well, I'm happy. And I wish I had one for my. Chichu ya chukua
sala tinta.
Ana sala kadibu yani.
Baa salaad mid ka ah ay ugu horeeyay jir walaal.
Ana baadayn salaad mu yani inta kale mid ka soo.
Ay mid ka soo u sheegay baa salaad oo ii sheegay ugu gaadiga ugu horeeya.
Koodiyo barka. Koodiyo barka.
Koodiyo barka. Ii jir waa yeela ma kan aad ka soo dirla magacana ku sheego.
Ii sheegay.
Bashir Qasimo.
Sultan Bashir.
Ridwan Bashir. Ridwan. Ridwan Bashir. Yeah.
Hal qof baa tahay miya?
Hal qof baa wala hal qof.
Lambar kaaga ii yeeri eber sala.
Sagaal iyo toban.
Todobaatan.
Sagaal iyo toban.
Salam.
Sagaashan sagaal.
Hay lacag ka maxaad ku haysaa
ibir baa. Soo dir laa ishee ibir sagaal ibir weena. Yeah. Hello.